I-Democratic Alliance kusifundazwe saKwaZulu Natal ifuna kube kususwe ngokushesha ukuqashwa kukaYali Joli owaye yi-CFO kwa-COGTA esikhundleni esiphezulu eMnyangweni Wezemfundo. UJoli wasula esikhundleni ngesikhathi ebhekane ney'nsolo ey'nzima zokukhwabanisa nokuphatha kabi iy'mali zahulumeni. Lokhu kuqashwa kuphulwa umthethosikelelo, kwephula imithetho ezisebenzi kahulumeni futhi kubonisa ukuvikelwa kwamalunge e-ANC esikhundleni sokubekwa amacala. I-DA iphethe incwadi esayinwe evela kungqongqoshe wezemfundo uSipho Hlomuka eyalela inhloko yomnyango ukuthi iqedele ukuqashwa kukaJoli, okukhombisa ngokusobala ukubandakanyela ka-MEC kulo nqubo. U-MEC Hlomuka unikezwe iy'nsuku ezinhlanu zokuthi asebenze ukuthi asuse lesi sinqumo. Uma engakwenzi lokho, lolu daba sizoluthumela kuNdunankulu kumvikeli womphakathi futhi kuzolandela iy'nyathelo zomthetho. Isifundazwe saKwaZulu Natal angeke sikwazi ukuvumela ukuqashwa kwabantu abasolwa ngokungathembeki. Lesinqumo kumele simiswe, uhulumeni kumele uhlanzeke futhi kube nobulungiswa.